Ngibingelela malimo, nginamukele esiqephini sethu sokuqala sonyaka u-2021 sengede yangoJanuwari okungumasingana. Le ngede inamakhasi ayishumi anezindatshana ngezihloko eziyisithupha ezizolulekelela umlimi ekulimeni kwakhe. Ikhasi lokuqala osihloko sithi izilokotho nezifiso ezinhle zonyaka omusha, ibhalwe nguThulani Masondo ongumphathi wabeluleki babalimi abalima ngokuncane nalabo abathole umhlaba ngohlelo lomnyango wozolimo wokubuyiselwa kwemihlaba. Ifundeka kanje. Ngithanda ukunifisela unyaka omuhle, ngethembe nokuthi izinto zizohamba kahle ngemumva kokuthi unyaka u-2020 ungasiphathanga kahle ngenxa yokhuvethe okuyi-COVID-19. Ngicela nazi balimi ukuthi lolu bhubhane lusekhona, kumele niqikelele ukulandela yonke imigomo ebekwe nguhulumeni njengokugqoka izifonyo, kumele sivale amakhala nomlomo, ukuwasha izandla ngazo zonke izikhathi, kube ukuqhelelana kanye nokunye okuningi. Ngithi anginikhumbuze lokho okulandelayo. Ngokubambisana nabeluleki, yakhani uhlelo lokuhlahla umoba wenu. Bhekani amasimu adinga ukuvuthiswa. Uma ninayo indlela, vuthisana amasimu enu. Abaluleki banalo ulwazi bazonichazela. Hlonzani osonkontileka abazonenzela umsebenzi. Niqikelele ukuthi kunesivumelwano ezisayiniwe okusetshenzwa phezu kwazo. Osonkontileka kumele balungise imishini yabo ibe sezingeni lokusebenza. Qikelelani ukuthi umoba wenu ufika esigayweni uma sesivulile angakapheli amahora angu-72. Uma niqeda ukuhlahla, khiphani izidindi nezihlahla ezisensimini nifake izibulala khula. Abeluleki nabathengisi bezibulala khula banalo ulwazi olunzulu uma ubacela bazokusiza. Isigubhu sakho sokufutha kumele sibe sesizingeni lokusebenza umsebenzi ngendlela enhle. Isikhuthaza khaba asifakwe zingakapheli izinyanga ezintathu uhlahlile ensimini ehlanzekile, okuyinsimu engenalo ukhula. Umanyolo awufakwe ngokwezincomo zakwa-FAS, ngokulandela uhlelo lwesikhathi sonyaka kanye nohlobo lomhlabathi wakho. Uma uzimisele ngokutshala insimu yakho kabusha, xhumana nabeluleki bakho kanye nekomidi lezifo nezinambuzane zomoba kanye nokukhiqizwa kwembewu ukuze kuthathwe i-oda lohlobo lwembewu ofuna ukulitshala. Khumbula ukuthi i-oda lifakwa kusasele unyaka ngaphambi kokuba utshale. Khumbulani balimi ukuthi unyaka u-2023 imboni kashukele ubekele ukuthi bonke abalimi behambisane nemigomo yokutshala wonke amasimu ngembewu ehloliwe futhi yaphasiswa. Uma unemibuzo noma udinga ukucaciseleka, xhumana nabeluleki bakho bezomoba. Nginifisela unyaka omuhle ogcwele impumelelo. Umlimi angakhohlwa ukuthi angazitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngohlelo lokuvuthiswa kwamasimu abalimi abalima ngokuncane. Ngiyabonga.